avalunja bali nebyo byenjagala naye kubyena laba vanumye omutima bagoyozanga buli kwenagezako kufuna yanjoka era kati nayiganze guno omutima gwonasiba neweweteka nsigala nkulaba nti kambe bw'omu machuwa ebyomukwano bigezo byona nabigwanze ezo ripiti zonakolanga emyenda nasigala njifunela agamaziga gonayiwa n'obulumi era kati nagumanze ndi muwulunze nafuka muwulu kambe bumunze byantama bileta kanzunzu sijukira lulifembi mukwano masavu nga simanyi bukyawajja we nalumwa yakabanga yasitanga era yalumwanga kakati yakyuka dda yankyawa dda era yankowa dda I'm not in love anymore kasigalo kubeera bwenti single life is now better more obulumi bw'omukoye will never chase you anymore kasigalo kubeera bwenti single life is now better more obulumi bw'omukoye will never chase you anymore kasigalo kubeera bwenti Dimulunze nafuka mulu kambe bumunze byantama bileta kanzunzu sikanye mbalaba abalunja balina ebyo byenjagala naye kubyenalaba banumye omutima bagoyozanga buli kwenagezako kufuna yanjoka era kati nayiganze guno omutima gwonasiba neweweteka nsigala nkulaba nti kambe bw'omu machuwa ebyomukwano bigezo byona nabigwanze ezo ripiti zonakolanga emyenda nasigala njifunela agamaziga gonayiwa n'obulumi era kati nagumanze